ze mu mirembe yenga bweyakirowooza. Ekiwandiiko kino ekyali fomo kye twasooka okubona ku abukyanga gavumenti eno eyidda mu buyinza, kuba ebiwandiiko bingi byali fomo nga ekya KY ne UPC mu myaka awo nga twakafuna independensi ni kino buti mu mukuzi guno ogwa President Museveni ng'ali mu buyinza, n'ekimu ku biwandiiko bye tubweineku nga bigayite ebibiina ebibiri okwikirizigania okuba nga bakolera walala. Nikiriza nsooka ntoola obubaka buno tweyongere.
Jenda, Agatone Zemkaga, Busoga One, Fama, Omoyo Gwa Busoga.
Ewe Sawa, Didi Meka,
Esawa Didi Tan, Edo Bwide.
Buka, Yivesta Wo, Nia MTN Momo, Nga Wesiga Mwakapia, Akataika Wansu Wanu Suluku, Oingiza Magoba, Uliruna Ku, Osobola No Kwe Tolera Yo, Akapia Ku, Unawona Woke Endera, Nigaba Star, Chikuminka Gana Itanu Star, Musavu Hash, Oluonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa MTN Momo A, Enkola No Kwa Kulisu, Biko Beredua, MTN, Awalala, Tukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizi kwa chitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Mukagwa bata kukuza isimu chikuangala ate kubusiri ngabana ifamo Falcon Phone Center baliwo banoba leta masimu aga Tecno, Itel ne Infinix ngaganoba gatunda mchibanda mpola kutaleni mukash bakuletira masimu ga UK used okugezanga Samsung, Docomo, Aquas, Oppo nebi kebindi kamala bagane kumasaga gaibwe okugezeka muri mutax pack au kurum 12B okulingirizo bwenini stage yeyirundu tena chindi mchibuge chaidinda olutuka kunizam road ngokuba kunambeno 0 Tanu musambu, musambu ndala ndala, mwenda inandala, nibana ife, aba Falcon Phone Center, aba idio kutasa, ena kwe yama simu agechu kuangala.
Muna weba leino wanamba, okufale wampa kazero kombucha drink ni kazero dawati, bana wampo ni ampala bule genze, yadi titamblanga musifulabu situlenge, bisudevi aplikiserabi insumbu wa ala jepulesa alusazi. Ngano kuri anzira appetite, all of those diseases disturbing existence, no more, no mkiale yari anoma nganzira mani gakisa. Bana yaira
agona amani gaka zero kombucha drink ni kazero dawati kombucha drink babikoze mbintu kamala obutiko omubisi gwendochi enanansi omulondo nebindi kamala bikolebwa Jonathan and Frank Investment Limited wane kamuli ebyokuna byagane wampoya ewa company babu ne wabatala Bosco na maduka gunagona okuma nebisinga okuba ku 0 7 7 0 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 embrace your health.
Sanya radio bingo bingo. Kubuso gawa nugwe tosu wa no bingo.
Sanya radio bingo bingo. Kubuso gawa nugwe tosu wa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabe iwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbili donkazana.
Kuangulo vukaide we sente mama.
Buni muntu muanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibidi munana andala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mbili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one, radio bingo. Ewa girwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
muri kuchenda katoneze mukaga radio moyo gwa busoga mukagwa omugonzi era chika wendo gerira mukasera kano the returned mazo kwauka kusawa 8 edo wire eranga tuli mu program eya minza minza naye bale Ashraf inuma wo muzindalo ate okutambula kwa ife kuliwo paka sawa mukaga tuli musawa esembayo so norensongeyo nenda okukwaniriza ko yakanega itaku ni gwenta ndise naye wena nenda okubanga nkwebaza nina mukwano gwange gwena yogera kuwa no akobanta abantu mu mwesige mu muwagire bambi kulwe kisa kya Katonda kansala Unist Mushabe yawangwire akamyufa ke kibiina kye so alikulindirira ate obuwagizi bwaimwe obwa akalulu akali kuida akenkumi ebiri amakumi abiri nomulala mwebale ino mwebalire irala okubanga mu mwesigisa obuwagizi bwaimwe okweyongerayo ku ndagaano y'ekibiina ekya NRM gye yakola n'ekibiina ekya DP oyinza okuba nti it was the first of its kind mu iwange lya Uganda era nga endagaano eno yaleeta Norbert Mao n'oyo gwe yali akuritisizing eineineine era nga avumirira obukulembeze bwe Yoweri Kaguta Museveni era mu ndagaano eno minisita saawa eno Norbert Mao yalondebwa okuba minisita ow'amateeka owa Uganda okuva olwo paka na buti bingi bye bayisanyaku kundu idhombi mu mateeka emirembe n'ebyokwerinda n'ebyenfuna ebyeiwanga era mukyo twabona nti oluvanyuma olw'endikiriziganya eno yaleeta ekibiina kya NRM nga kikozesa amaanyi gaakyo mu paalamenti nga mu konstitutyushoni bwekiri okubona nga sekuritale geno n'agireyo okunona ebiwandiiko ku lwa mukamaawe Gerard Seranda ng'alondebwa ng'omu ku abo ba MPs omwenda abatyama mu iwanga lya Tanzania mu kibuga Arusha mu paalamenti ya East African Legislative Assembly. Wabula endikiriziganya wagati w'ebibiina ebibiri mu kibiina kya DP tiyaleka bukulembeze bwa Mao n'ekirala olw'ensonga nti bwaida mwendo oliito mwabaamu nnyonyonyo mungi okwetaaku n'okumukritisizinga okumuvumirira n'okumulwanisa bamutoole ku bukulembeze mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwene gwe tulimu omubaka okuva mu kiketeze kya Buyukwe ey'omu Maserengeta ononga ni Honorable Dr. Rurume Bayiga yayinonola yategeeza nti okwabulira kwe okw'ekibiina ekya DP Yesu Bayiga ekibiina ekya People's Front for Freedom era mwakola saawa eno nga omu ku bamyuka abayisente b'ekibiina abana ab'ebiketezo yategeeza nti ekibiina ekya DP kyali kyawambibwa ira era abayikiririza mu nfuga ya demokrasia bona bona bakyabulira ekyasigala mu kibiina ekya DP niranje dekibiina akabonero n'ensambo n'ebyasigala wabula enono edekibiina n'odajaira tekaali mukwano mu kibiina ekyo tekaali kufaayo tekaali bwerufu tekaali bituufu mchibi inecho. Waire mazima, mchibi ina, tibi kariyo. Ebigambe ebyo tibi yange. Vya omubaka owa buyukwe eyo mu Maserengeta. Dr. Honorable Ruru Mebayiga. Era yategeeza nti kyebabona mu Nobert Mao, mu DP ya Nobert Mao, ne abantu abeyendeza banakigwanizi nkani boyinza okweta ba self seekers, boyinza okweta baadira b'ebyobufuzi, ba masqueraders, nabo abakali mu kibiina kya Democratic Party. Wabula abantu abensa, abantu abayikiririza mu nfuga ya demokrasia, abantu abamazima, abantu abendeyiwanga mu kibiina ekyo tibakalimu. Nti ekigendererwa ekyokwenda okutwala obukulembeze obweyiwanga kyajayira, kyajayira ngena ku denkutegeziza lwe baatyama ababiri bayisanya nti tusobola okolera awalala. Abana Uganda nkani abana kibiina kya DP ngena kudu omwezi ama kumiasa tu omwezi oguo kutano mwaka guno gwe tulimu, mutaba miruko wena kwe ibiri abana Uganda aba ikiriza mchibine cho iranga abali tibage magana nobu kule mbeze wa Nobert Mao bati ama ba alindirida murwe kubano ruali mchibu gambarara nkani taba miruka we chibina delegates conference iranga baline ndoza anti ekibiina kyebaali waino ekitiibwa era nga bayikiririzaamu kyali kisobola okukola ng'ekyokuboneraku okuba nga kireeteeka obukulembeze obw'enkyukakyuka bwe baali beetaaga mu kaseera ako. Aye mbwe ekyo kyebaabona mutaba miruka kyali kyakuboneraku ekyebi obufuze ebiswaza mu kaseera kano ni mu byafaayo ebya Uganda, bigambo bya Dr. Ruru Mebayiga. Era okulondebwa oba okwiba ekiba bululu ekyaleeta Mao mu bukulembeze mu kisanda ekindi kyali kyeyinamiza ino era nga mu butuufu ekyo nga kisobola kulekawo ekibiina ekya Democratic Party nga kikaaliwo. So tisawa eno ekibiina ekya DP bavireyo bo bakoba nti endikiriziganya yaibwe erikomenkereza sawa yona yona n'olw'ensonga eyo baidembe okujja besimbe ku kifo ekyo bwa pulezidenti era nga President Geno Nobert Mao mweteefuteefu okuba nga avuganya ku kifo eky'obwa pulezidenti obweyiwanga mu kalulu akali kubindabinda akabonabona ak'2026. Oli ku kyenda akatoneze mukaaga Radio Moyo gwa Busoga, omuwuliriza omulungi n'ongera okwidhukiza ntitangaza emikiso gy'okwewangulira akasente aka Busoga on Radio Bingo tomano inzo kubo mukwabo abawanguzi ngo niga star 28 ndala star mukaga hash star 28 ndala star mukaga hash osobola okutangaza emikisa egy'okwewangulira akasente aka Busoga wanu Radio Bingo. Ekibiina kya DP tine kiwereyo mpapula kyonka wabula n'ekibiina ekya National Unity Platform kyona boolekeire ekitebe ekyakakiika k'ebyokulonda baatoolayo nomination forms ku lwa pulezidenti w'ekibiina ekyo ate era kulwa former presidential candidate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe mwidinga Bobi Wine batuireyo empapula okwesimba okumukuzi ogwo okubiri ku kifo ekyo bwa president obweyiwanga area Uganda era nga delegation eyabana kibiina ekulembeirwamu saba wandisi wacho omunamateeka David Lewis Rubongoya akulira ababaka abali ku ruuyi olwabula gavumenti mu parliament yeyiwanga Honorable Joel Ssenyonyi Besekezi omumyuka w'omukulembeze ow'ekibiina ow'omukiketezo ekyomu mambuka oba mumani nanina ononga ni Dr. Lina Zedriga Waru n'abajiri ku kitebe kulwa presidenti ow'ekibiina leero okutoolayo empapula ediraga nti omukulu aliwo mweteefuteefu bulungi era ku mukozi guno akalulu aidha kuba nga akawuuta okusinziira ku bannakibiina kino. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi bye aziramu experience ya amaani olw'ensonga nti ayingira ebyobufuzi ebiri active mu 2017 ng'avuganya ku bwana munigina ku kifo eky'omubaka wa paalamenti w'ekiketezo ekya Kyaddondo ey'ebuvanduba. Robert Kyagulanyi Ssentamu awo waingirira mu byobufuzi actively n'ogwali omukuzi gwo ogusooka wabula ng'einuma yeidha ng'enemba dayemba diraga obumu n'abantu era nga diraga okwemerera galala n'ensonga ed'abantu yali iroboozi ly'abavubuka aba wansi eiroboozi ly'abavubuka ab'omugeto era ekintu ekyo oyinza okuba nti kyarwaidingiireku oba kyatambuliireku mu by'obufuzi bye n'okuba nti w'amaani mu kaseera kano ekintu abandi kye bataasuubira. Yali alina eitutumu ery'amaani olw'ensonga nti yali akodine yali akomunikatinga ino n'okugemagana ine ino n'abavubuka aba wansi n'abavubuka b'eiwanga erya Uganda. Edokira nti on record omuwendo ogw'abavubuka mu Uganda mu population n'ogusinga bunene ebitundu 70% ku buli 10 ate ebitundu ebisinga obunene oba ekitundu ekisinga obunene ku bitundu bino kizira mirimu. So bwe kifuna omuntu akomunikatinga gye bali baba bangwirirwa ino ino okwikiririza mu muntu oyo n'okuba nga bamwesiga era n'ensonga lwaki nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kwitutumu lyalina ni engeri gye yali agemagana bulungi n'abantu ba wansi ku nsonga edibagemaku afuukiire gavumenti obuzibu saawa eno yaidha nga asaaga wairenga ekigendererwa eky'omukulu ono mu kwidha abandi balowooza nti bajja kuba nga basindiikiriza Honorable Robert Dr. Kizza Besigye mu by'obufuzi olw'ensonga balowooza nti Kyagulanyi bw'abayidhye basobola okumukozesa nga projekiti yaibwe ekintu ekyakomenkereza nga ate tini bwe kyali oba tini bwe kibaire yatuuka yaba n'omutwe gwe yatandika okwerowooleza era abo bonabona boobo n'abasinga abamwegobaku be baayawukana nabo otalowooza nti baayawukana nabo lwa nsonga yindi wabula kuba nti kye baamwendera okumukozesa yatuuka yaabanga tasobola kuchinira kuntoli daiwe tasobola kutambuza bigendererwa byaiwe baya ukana bwe baya ukana abni abandi batandiko kumusekeeterera nokumwogerera ebigambo ebikankana mu byobufuzi baya ukana Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'emyaka 43 okuva umungu mibiri na musamu, ikumi na musamu, duzu duzu wanu. Aidye nga yezimbamu echitibwa echebio bufuzi ebivugania. Eranga kuritisaizi nze ino obukule mbeze oba President Museveni. Okutuka no kufuka face eya opposition currently mu Uganda mukaseera kano aka alina amaani aka alina embavu aka alina obuvumu emyaka gikali kuluyirwe therefore Oyinza okuba nti akaaliwe ino era eiroboozi lye likafuuka ensonga ba analysts abandi bakoba nti People Power Movement eyamala yafuuka ekibiina ekya Nuupu mu 2022 eyinza okuba ng'erina a sense of confidence jeata mubavubuka ba Uganda abaluubirirwa enkyukakyuka jebenda okubona bakoba nti buti kino ni kino era tutibwe twenda therefore basonga aye mukusonga basonga mu byobufuzi gwe bayirira mu bigere nga face of opposition Dr. Kizza Besigye byali akobye nti nze tika asobola kwiramu kuvugania olw'ensonga nti ebyobufuzi bya Uganda biziramu bwerufu tibiri free and fair ng'abandi bwe bandirowooziza obanga ye bwe yali akirowooza ebyobufuzi bya Uganda omuntu owundi asobola okuba nti tibiri free and fair era niwali eyo nibwo okuba nti tibiri free and fair ndikiriziganya niwo olw'ensonga bigire mu maiso n'okubanga bigire mu maiso n'okubanga byerudinga ekibiina kya NRM olw'ensonga nti bw'oba olingirire bulungi kye tuyidye nga tubona einuma awo nibye tuli kubona mu kaseera kano nairala mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM bino byonka byongera okulaga nti tukali walaku n'enkola ya demokrasia tukali walaku n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya kuba bwe mubabenda endala mwatandika okweyuzayuza mu mbeera eyo mukamyufu kayime mwabaamu n'abantu abakafiiriremu sigino ki gye kisindika kuluya eri bonabona kankwize yoku ngena kudo mweza abiri na lulala omwezo gwo musanvu president yoweri kakuta Museveni ngani sente bawe kibine cha National Resistance Movement yaja kukibanda che ku kumutimbagano ogwa X abasinga gwebayidi gwebali bategeranga Twitter yategeza nti yali awereibwa amagezi okulagira isente bwakakiga kebyokulonda mu kibiina Dr. Tanga Odoi okuba ngaira kumbali kwente kateka edo kugondola emivuyo mu kibiina ekya NRM oluvainuma olwakamyufu akakubibwa einuma na irala mu babaka ba parliament. Ensonga yali nti Dr. Tanga Odoi tasobola kuba omu kwabo abagondola emivuyo ng'ate mwene mu bukulembeze bwe ne yali agikoze. Era mu kyo n'ensonga lwaki twabona nga bataawo akakiiko ka tribunal akamyufu ak'omukuzi guno ak'ekibiina kya NRM kabaire kamyufu ka mukuzi gwakubiri mu kusimba mu migongo oba emiriri egya ababeesimbyewo. Aye nga mu kalulu akabonabona bukyatwingira ebyobufuzi eby'ebibiina okuviira irala mu mwaka gw'enkumi ebiri n'etaano akamyufu ak'ekibiina ak'omukuzi guno kabaire kamukuzi gwakutaano okuva naako ge twalinako akatutwala mu kalulu ak'enkumi ebiri abiri n'omukaaga olw'ensonga nti akamyufu ak'ekibiina kya NRM akaasooka kaali wongeena kudda omwezi abiri na munaana omwezi gwali gwa musanvu omwaka gwali gwa nkumi ibiri n'etaano era twabona referendum eno eyaleetawo enfuga ey'ebibiina mu Uganda oluvainuma olw'emyaka amakumi abiri ng'ebibiina ebindi eby'ebyobufuzi tibiikirizibwa kuba nga byetaba mu kalulu ak'okuvuganya kuba bukyanga NRM eidda mu buyinza mu nkumi ibiri amina mu mwaka gw'olukumi n'olwenda kinaana n'omukaaga okutuusa nkumi ibiri n'etaano twali mu nfuga eya movement abasinga mu GD nga NRM movement oba NRA aye bw'obanga olingirira obumyufu obwona bwona obw'ekibiina obwidye nga bubaawo bubairamu emivuyo bubairamu chaos bubairamu violence bubairamu ekiiba bululu era nga entabu evira irala ku bantu okweyendeza bonka nkani abantu okuba ni selfish interests debalowooza nti ebyobufuzi bijja kuba nga bibayambaku okusavinga their selfish interest. Ba RDC z'abasinga obungi mostly n'ababaka ba parliament oyinza okuba nti bachampioninze ino emivuyo mu kalulu ka NRM n'abo abalina enkolagana n'ab'ebyokwerinda mu Uganda bono oyinza okuba nti bachampioninze ino emivuyo mu kibiina kya NRM wali obaire kwawo ng'ozira faith ng'ozira nga toyikiririza mu kintu kwegamba ng'olakinga faith ozira ndikiriza ntosobola kuba wayikiririza mu kintu oba wayikiririza mu muntu n'ebintu ebindi oti n'ebyo mu bino byona byona oyinza okuba nti abawagizi ab'ekibiina bakomenkereza nga beenigire mu violence mu kurizolovinga obutagemagana bwaibwe. Era n'abandi bakoba nti kiva ku bunafu obuli mu bakulembeze, obuli mu structures ez'ekibiina, okwetaaku n'okuba ng'ezira muntu ayikiririza mu mwine weyagaana nga onaakoba nti aa iwe oli mukalulu owagira gundi olina conflict of interest therefore tikwikiririzaamu ebintu oti n'ebyo. Oli ku 9:6 Radio Moyo gwa Busoga, omuwuliriza omulungi, ne kw'oli nongera okukukoowoola okutangaza emikisa gy'okuba nga ozaana akazaano aka Radio Bingo. Tomana kunkomerero wandi b'omu ku abo abajja okuwangula akasente aka Radio Bingo. Eri omunamateeka Dan Wandera Ogalo is a constitutional lawyer. Aidi ngategeeza nti actually mu ndowooza nkani philosophy of violence tesobozesa bannakibiina okuba nga bayikiririza mu organizedakyo oba mu bukulembeze bwakyo. NRM erina constitution era waliyo n'engeri constitution eyo gyeteekeibwa okuba ng'egondoola endawukana. Balina akakiiko k'ebyokulonda akawuliriza era kagondoola obutagemagana. Buti ekibiina ekirina emiwaatu egisobola okugondoola endawukana obutagemagana n'endooliito mu kyo, butya bwe basobola okurizootinga tu butabanguko mu beene ekifo eky'okuba nga bafayiringa complaints dayibwa okwemulugunya kwaibwe. Buti omunamateeka ono yaabuuza nti filosofe eno eriyo kweri, aye nga esobola okuba nga eriyo, obuzibu obusinga bunene ni kire kyendogeire ku lack of faith, okuba nga ne bw'okola otya eriyo omuntu akoba nti nze tijja kutiikiririza mu Dr. Tangu Odoi. Those wano twabona omukyala Right Honorable Rebecca alitwala kadaga eyesimbyewo ku kifo eky'obwa seeke bwe yali ayagaana ine muku ne baderegeti okuva mu kiketezo ekyewakiso, yategeeza nti tayikiririza Mutango Odoi kubanga ateekateeka kalulu katuufu. Omukyala omubako wa disitulikiti ey'etororo Dr. Saro Pendi aidye nga alaga obutayikiririza mu Dr. Tango Odoi olw'okuba nti ava mu nkola ye entuufu gyateekebwa okuba nga akola okusinziira ku constitution y'ekibiina ya resortinga tu okulwanisa abantu ba individuals. Ate wano kiba kitwizaayo ku kisendogeireko eky'okweyendeza selfish interests. Now that is the problem. Ebintu ebyo birimu mu bibiina mu byobufuzi bya Uganda. Ate bakoba nti oba olugero luno nsobola obuluyiddukira nti nti bakobera oba babuulira owaboobwe ng'okutwa okunkumula kind of arwidi asobola okulunambaku ndwerabiire bulungi ekituufu nti bwe tuba tuli kwogera ku nsonga edhiri mchibine cha NRM. Chinotichi tegezanta ate opposition ebibi na biyo biriburu unji. Biono inzo kwe ya gana angakai biyo biri worse than NRM. Oba biona okuba angabiri oti ni NRM. Mulinda kami ufuka nupu, muidha kubona, biendiva kuba. Oba tibiri iti ba opposition. Hiliye bienjo kuogira nga akalula ako kawire. Biendi diku, ndabi ogira nga kawire. Tuwabo na duze chibine cha FDC nkuotinga omwami Asmani Nkwanga. Nga ni chairman owe chibina owa Jinja Northern Division. Yaye ndo kwe simbao kubwa mea wa Jinja Northern Division kukadi ya FDC. Akami ufukamo bitamunga lo tiyamana na angeli chijebaka kuba. Tiyamana na kulonda kwa ali woli era kwa tambula kutia. Ya ulirabuli renga balangiride owundi ntinajo kuba nga agema kadi ya chibina. Aye nga isentebo we chibina. Mchiketezo, tamani yebi ntungeri jebi tambu hile. Tuira ku lack of faith, selfish interests, rensonga ntebio ufuzibi iduire ba set of seekers. Chenda katoneze mkaga radio omwoyo gwa busoka committee zibwe dibe nafu ede chibina nga committee zitidi sobola kutya misa na besimbye ongaba muko besimbye obasinga committee za man chiba chizibu ino kuba kusomozebwa kwa man okuba ni faith endikiriza omuntu okuba nga ikiririza mu kintu mu kibine cha NRM bayikiririza ino mu kigambe cha President Museveni eranga ne kisembayo era chino kiraga nti ekibiina ekimazeewo emyaka egiwera egiswika eikumi nga kirina disciplinary committee kirina arbitration committee emirimu gyayibwe jona jona gidyenga ku nkomerero yaajo gye kubira ku President Museveni engeri jali ready okwaniriza okwe mulugunya okutaku nokugondola conflicts mu kibiina ekya NRM omuntu owundi kyandiko bye nti an ordinary member munga babita mu bukiiko bwaibwe kyebandi bayirenga bakola aye obuyinza bona buona nibene kibeyikiririzaamu olw'ensonga nti mubibi mchibina obane mubibina ebindi mubamu abantu abaogera directly n'abanene kino kyaletera uundi okutyo okobantu butibwe nakola emirimu gyange mu butuufu ono tando peyo kino tikiibeewo n'ebintu ebindi oti n'ebyo munkome ebiri kumi disciplinary committee ekibiina kya NRM yali ekulemberwa omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ekyo Alhaj Moses Kigongo nga arbitration committee yali ekulemberwa eyali ku prime minister wa Uganda Kintu Musoke egimu ku misango joins okoba nti obukiiko buno jebwa atyamamu jebalina okubanga badiringa najo n'omwali omusango ogw'involvinga omubaka Theodore Ssekikubo owa Rwemiyaga okwataku n'eyali ku minisita wairenga mu kaseera ko yali minisita w'ensonga edenda w'eiwanga Sam Kahamba Kuteesa. Wabula ku bwire obw'olunaku lulala omwezi ogw'omwenda mwaka 2010 wairenga President Museveni yayagaana ku endui edendawulo okuva esembabule. Olikuwulira kankwiriremu nti mu 2010 disciplinary committee yali ekulemberwa omumyuka w'omukulembeze ow'ekibiina Alhaj Moses Kigongo. Arbitration committee ng'ekulemberwa eyaliku Prime Minister wa Uganda Omwami Kintu Musoke. Edimu ku nsonga edaaleetebwa mu bukiiko obwo be baalino okuba nga bagondoola daalimu n'omwali ensonga ya Sam Kahamba Kuteesa ne Theodore Ssekikubo. Ng'akakiiko kano kakaali kumaliriza mirimu gyako ng'ena ku d'omwezi lulala omwezi ogw'omwenda omwaka gw'eno ogw'2010 bano baali bakaali kutyama President Museveni yayagaana namu ne delegation edendawulo okuva mu district ey'Ssembabule. Ekintu ekyaleetera ensonga eno okufaanana oti yali tekaali ku level ey'omwami Alhaj Moses Kigongo n'akakiiko ke n'omwami Kintu Musoke n'akakiiko ke. Sidi ntegerekeka bulungi. Mu mbeera nti obuvunaanyizibwa obw'obukiiko emirimu gibatabukaku tasks edibaweebwa dhikaluba olw'ensonga nti President Museveni akomenkereza nga ayikiriziganya yatyamisa endui ebiseera ebisinga bano mwebazira n'abandi yabawa n'emirimu yabawa emirimu wabula ng'ate bino eby'emirimu n'ebindi n'okusalawo okundi kwakomenkereza nako oba olyawo obukiiko obubaawo mu kibiina buba tibusobola kuba nga bukolaki nga bukituukaku n'okukomenkereza nga ensonga ed'ekibiina dibuuse obukiiko obw'endawulo bubuuse abandi mu kibiina kino definitely kiba kitegeeza nti ozira kyoli ozira buyinza ozira tosobola kundogerako ne bwe mba nkoze ensobi mba ndi dinti nina wenja okulumukira. I appeal higher iwe weyagaane nti woweereibwa obuvunaanyizibwa aye nga obuvunaanyizibwa obukuweereibwa ozira kyosobola kunkolako. That is politics wa Uganda. Ti kibiina kirala ndikwogera ku bibiina by'endawulo nti buli kibiina kirina asala w'ekisembayo ate era kya respectingibwa eri abakoma nti nze ono mukwano gwange party president mukwano gwange mukubeera direct ekyo kyonka kitaawo obutabanguko mu kibiina olw'ensonga nti system ziddiba tidirespectingibwa olw'okuba nti olaidi nti mu buli mbeera aida kwogera n'abasinga kubonabona omukulembeze ow'oku ntwiko. Politics aba akaluba, demokrasia aba muzibu, okwikiriza kuba kutono neisubi liba itono mumbere wali kuchenda katoneze mukaga radio moyo ogwa Busoga omukubali era ejimu ku misango gye tulinze tribunal eyateebwawo president oweiwanga ate ssentebe w'ekibiina kya NRM okubanga egondoola n'omuli okwemulugunya okw'omukyala Honorable Minister Passis Namuganza, Minister Omubeezi ow'ensonga ez'ebyeitaka. Ate era omubaka w'ekiketezo ekya Bukono mu disitulikiti y'e Namutumba. Oluvannyuma olw'akamyufu okutambula mu ngeri gye kaatambulamu, akavuyo akaalimu yalumukireyo okujja kuba nga yemulugunya. Ebigambo ebimu ku Honorable Passis Namuganza bye yayogera, yakoba nti tujja kuba ne ba independents bangi oba abeesimbawo okuba namunigina bangi nga bavuganya ne ba official flag bearers ab'ekibiina. Yategeeza nti kino ekintu ti kirungi eri ekibiina lwakuba nti bazira proper method ey'okuscrutinizing oba ey'okwekenneenya okutegeera n'ani awangwire, n'ani asobola okubaaku ne kyagayita ku kibiina, n'ani ateekeibwa okuba ne fulaga ey'ekibiina okuba ng'akiikirira ekibiina. Era bwe yali ayogera ng'amaliza yategeeza yakubira president omulanga okuba nga ayingira mu nsonga dino nga bukaali nga eyibwa likaali kusamba obulezi. Buti mumbeera oti neeno President Museveni aba ayingiramu oba tribunal ebeekola emirimu gyayo. Kino nkiziiza eri bannakibiina, nze tiri munnakibiina. Ekyo aye nga nze ogwange gwakuba nga mbakobera, which is which. Tuyinza kweyongerayo iddo n'ensonga eno gye tutandiise okuba nga twogera kuba nenda ngimalirize. Kuba mu mbeera eyo omuvuyo oba challenges oba okusoomoozebwa ekibiina kya NRM kwe baagaana n'okusoomooza DP kwe yagaana n'okusoomooza FDC kwe yagaana era nga kituufu bwe biri n'okusoomooza NUP kwe yagaana waire tukali kubona n'okusoomooza UPC kwe yagaana era ni bwe guli. So n'okusoomooza n'okulala okuli mu byobufuzi bya Uganda n'okusoomooza ekibiina ekya NIDI kwe kyagaana olw'ensonga nti n'eyinuma kwa obavaayo baakoba nti bali kususpendinga Joseph Kabuleta omukulembeze w'ekibiina. Twabonaku ng'aba Uganda Federal Alliance baakoba nti tuli kususpendinga omukyala Betty Olive Namisango Kamya olw'okuva kunonera ekibiina yajja okukola ne President Museveni n'ebindi eti n'ebyo. That is politics for Uganda. The challenges here and there are the same in politics, be it in the ruling government oba mu opposition. Okusoomoozebwa mu byobufuzi n'okulala. 9:06 radio moyo gwa Busoga, ndi kujja kuwumulamu ku bwe mbandi ze tujja kuba nga tuwayawayamu ku kunoti 7-5-2-4-9 noti 7-5-2-4-9 noti kwe tujja okuba nga tubitira okusobola okuba nga twogerezeganyamu ku onkobera endowooza yo ku nsonga eno. Obudakiika bwaife tusigaliza butono Hai ndikiriza nsoka ntoro bakabuno ndire tweyongereyo mu masimu briefly tavao
Poultry Farm, abagandi bwe kamuli, ebu kwenge ni mwa kamuli Girls Primary School, bakulete ile chirunge chomo nimiro, echa jeka nacho organic fertilizer, omulimi wa duma, enana, cabbage, olima maido, obabi dandali, wefu nile chiji msachino, ante bachuku parkingira, mubuzitu obu sobo kire ilalo oburungi, bainechila makumia atano, nechila makumia abili neitano, tiwetaka kutaka kuchinji kuchikolo, chagane kumaturi luga ifa agenda uro, wano mchibu geche idinda, tuagandi wa kuiganga road, obaku farm ya ifa kamuli, ebu kwenge, e ni mwa kamuli Girls Primary School. Nimu abe mkono chirio, e Kampala, e Iganga, nebi tuundubio na viona mu Uganda. Guti osoba na noku kwa oda, ngoku wa kunamba daifedama simu, ku 0-0-2, nsambu, nkagana munana, ana, oba ku 0-5-5-2, asatu na isatu, 0-9, chinana na andala, jeka nacho organic fertilizer.
Akada nyuma, akada nyuma kasa, tokolanga akada nyuma, Nalina mwegomba kofiga ye
Anti nga mukaga
Nga mukaga abantu be makanga
yes,
Makanga musenta Musenta Ndi kujao nze Juma Mulokole ndi kujao Ne David Rutaro
Uno abavuli Juma Mulokole nga mukaga tujao Then nga musambu
Nga musambu tugenda kubera ku Grand Paz Garden E Bugembe
Yes
Opposite Cathedral
Yes tugenda kujao live wona wona Then kwe tufao nga kuminabili
Nga kuminabili tumaizene kagumba Kagumba mchisawe
Kagumba mchisawe Concert live in concert
Biwa gitwa Pants Foundation Echongere chigilze minime jomu tuwe wachitaka
Sanya radio bingo bingo Kubuso kwa wanu kwetu suwa no bingo
Sanya radio bingo bingo Kubuso kwa wanu kwetu suwa no bingo
Zana radio bingo Kukusoka wanu wechabe iwe mukazano
Alright them Baba mama singa dada Koze sentu mbili donka zana
Kuangulo vukaide we sente mama
Buli muntu muwanguzi Ni Busoga One Radio Bingo Nika star Ibidi munana ndala star mkaga hash Kumukutu ogwa Airtel Na MTN Koze sa enku mbili donka Tamu piniyo onige okay Busoga One Radio Bingo Ewagirwa Akzela Gaming Technologies Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board
Wasuzo chomu Echiro chava de chitia Bulungi on a rust for my cava to la tulangi.
Baby, don't talk.
Be dear.
Fariso generous, long and rust free.
And a big
chin, Rumikumacha.
Wasulirenga baby na mfaliso ugwa mutindo
Atenga muangazi, mugungu, mubidi oguluma Kuumu la bulunji, chokile bachikui
Rose form, NCA biru
Right for music inga setu Augusto kumi piramidi mwetano Hekule tende, top can they get the whip on
Olimuna kukwe na yedo sula njola
Tulikuno otimu samvu Itanu ndala, ibiri ndala Ina ndala Mwenda Note Hello
Hello Seba
Wanji Seba
Kutumereza
Webale kuuliriza Seba
Angoli Alex ena chiviza
Yes Seba
Nzensima vwa mpereza yu muganda wanga
Amina
sigala ngoto weleza.
Kale sebo. Busoga wana.
Hello Busoga wana.
Yes sebo.
Anavo mgabla msitu wa Dennis.
Yes sebo Dennis.
Nze sandalu kadisa.
Yes sebo.
Dokto kea nchime mpeleza yo.
Amina.
Necho kubiri.
Hmm.
Ekibina kya National Resistance Movement.
Hmm.
Ebintu engeri gye babikolamu obonera irala nga amancholo mangi.
Byawukana n'ebibiina ebindi.
Gawukana olw'ensonga nti ekibiina kya NRM.
Hmm.
Bangi babe bakikomplaini yako obwibi aye leero kati obwibi bwaviirireyo irala nga beene n'abaliibulaga.
Yeah.
Okuba nga balito balikulangirira omuntu abagemye ekifo ekyokusatu.
Mm.
Aye nga asinza alyawo ekyo kiraga ki? Kiraga nti era ni His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Minisita Bobi Wine awangula akalulu naye balangirira.
Kale, hello.
Hello.
Bangi.
Webala okutuweereza.
Webala okuwuliriza.
Olikogera ku miito enywa neerambala luwuka.
Ese butenywa.
Era ano nze endowoozo yange enkolo.
Mm.
Bw'ozaala omwana ate n'omulinda naakulaye nga tigamukoleza mu.
Mm.
Kaidwa akayirike n'olowooza nti omukolozi oba yamusukatifu.
Mm. Nibyebakoba nti akati kakyama mamera.
Aha.
Mm.
Aye kyeneza obuzaaku nti mbayo yeena yalalabira emutima ife gwe twalonda tutu n'ezo nkobere kwawo.
Omusango bagubinze.
Katonda yeebala okutubeera banange tusigala twetuweereza.
Kale sebo. Hello.
Ola sebo, weebale sebo.
Yes sebo, ena weebale.
Wejanga
wanji
mbele nchino busi mbele za yibata
kari tuyanziza. Okay, hello.
Ashraf, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ono ritaya jafandi tibe sungu Ibrahimu njiti mkavule timu batu wala timu seveni okufu chikagala busede jinga district.
Yes sir.
Obo na ekibiina kya NRM.
Mm.
Kyo afaza waire mulimu gukwa mivuyo akiraga kuko obwerufu.
Mm.
Nti omuntu alaga amaani.
Mm.
Abantu bonabona bamulonda abantu bategera engeri gyakula ki yazitowa.
Mm.
Kuti bino ebibiina ebindi bali mu electoral college badema kutegera amaani mu bantu kyova obona NRM banaba bakabanje.
Mm.
Nti asigalanga abantu bakavuga ki abantu bangi nga bali kumwenda ate ngaole yalondebwa abantu batona okuza okufuganya.
Yeah.
Dakula musaako abantu abeeruuka bati munaabirye aneti.
Okay.
Imama mire babalanda mu buli west neyalzeni.
Asanteni sana kusikiriza. Hello.
Ashna.
Sebo.
We
bali kuwuliriza sebo.
Ensonga da pasi yakoba nti NRM zatabu kuhige magana naye ni mafusadaga. Mm. Mutiaji wenu mwuyo
wanji
pasi isi ya wene rimwe ni ale mwuzi atakira
buso gawan.
Hello
sebo.
Mkurashira fuwe wale kuweza
sebo wale kuuliriza
anawa mweta Yusufu Kavito na mkoma kawani kansa.
Hmm.
Kwa si mpeleza ya mkura ashirafuwa ya kusome sayi wanga na kutuwa kitanga za kantu kutekiransi wa jejia.
Mwe baliku uliriza.
Era omuna Uganda omutu ufaksu wa kuwa kumpliza ya Busoga wano ya zile chikoba anti jambi chikoba anti NRM party.
Hmm.
Ina chain, ina